ko ñi dakantari Abu Khirash mu tudd Hadd Radd neemo ci wop mo degeenante bi mu ne ku jambu mbokam lu tolne diru at da melne dafa tour deretam moy day ami bakaru kuko rayon tour deretam wal kon tekk bu metti metti la ku jambu mbokam lu tollu ci at da melne rek da ko ray moy bakaru ku ray mbokam momé la cey gaddu